ka baxda adiga ma ku gasha darima ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'da darima ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'da gabar yahay nin baayide gagab yaa caashaqa gabar yahay nin baayide gagab yaa caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisi ma u garatay xeesheed ma sageede baa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisi ma u garatay xeesheed ma sageede baa dhiman
Thank you. adiga ma ku gashaan adiga ma ku gaga adiga talo ha ka agoda
Thank you.